kana mone kwa tuwa fuma kwa lipa Takuli umuntu winga tuleka nyaifwe no Bambi balesha no kukubepe shobu fi iwe Barete wenda na peni na richati Ifyo kionse walanda shivika kona mano Fionse fia bufi baba neche mfurunganya Fionse fia bufi baba neche lasi Fionse fia bufi bapwaya baka tule kanye
Alapari kwe Shipenda nefulubo ete wandu fianya baby Ala shipenda nefulubo ete wandu fianya Cause you my love Umutima wandi walisala kale iwe
Zwap.com.